Lukka suura 10:9 aya 22:3 yaaki 4 Yesu siri yake natuki Urchalima. Nde Yesu wi'inun unangi lawal yaaki Urchalima. Nde ubadi garije beitafaji e betani to hoccere nde ledde jaitun sey o lili tokkube mo dido o wiibe njahe nder gariyel ngel Yesu modun e natuki modun on towa e babba mola e nga happi dum meedayi waddaki nga pittoyenga ngaddonga do to goddo jami on ko wadi pittotonga mbiyemo Modibbo yidi hutirki nga sey lilaabe ben jahi tawi babba ngan nonno o wiiribe ebe pittanga sey jominga wari wiibe gam dume pittotonga be mbiyimo Modibbo yidi hutinirki nga be njarani nga Yesu be mbe'iti cuddaari mabbe dow maaga be koccimo be njoyi dow maaga e mo nder yaadu dow babba ngan yimɓe ngadi ka we'witiki cuddaari mabɓe dow ɗatal ngal nde uɓadi Urchalima to regorde hoccere nde leɗɗe jeytun hawrituɓe tokkuɓe mo puɗɗi welweltuki e manta Allah e sembe gam kuuɗe kulniiɗe fuu ɗe ɓe ngi'i e ɓe mbi'a o barkiɗinaaɗo laamiiɗo garayɗo nder innde joomiraawo jam e ton dow en mawnin Allah sey woɓɓe faarisan ko en nder hawrituɓe ɓen mbi'i Yeesu Modibbo haɓan tokkuɓe ma o wiiɓe emi wi'a on to ɓe nde'iti kaaƴe ɗe manta e Allah e sembe bandiraaɓe am ayaaje ɗe njannguɗen ɗo eɗe kokka en habaru no annabi Isa alayhissalam nattiri nder gariiri Urchalima dow babba mola nga ɗum meeɗaayi waɗɗaaki ɗum boye ekkitina'en annabi Isa alayhissalam wala mawnitaare o annabiijo Allah lestinɗo hoore ko nde annabi Isa alayhissalam o laamiiɗo amma o ƴeŋaayi pucci ko keekeeji ɗi pucci fooɗata e jaamanu maɓɓe ɗi laamiiɓe e jaamanu maɓɓe waɗɗoto amma o suɓi o waɗɗo babba mola nga ɗum meeɗaayi waɗɗaaki gam kanko o lestinɗo hoore o wala mawnitaare gam non en nani annabi Isa alayhissalam nde ɓadi Urchalima sey o lili tokkuɓe mo ɗiɗo ɓe njaha ɓe ngaddonowam babba mola nga ɗum meeɗaayi waɗɗaaki gam o waɗɗonga o natta Urchalima o waɗu non bo gam hebbinki annabaaku ɗum annabo'en Allah ngaɗi dow nattuki Urchalima maako dow babba mola en nani nde ɓe ngaddoynga ɓe mbe'iti cuddaari maɓɓe dow maaga ɓe koccimo ɓe njoyi dow maaga aya 3:6 yaaki 3:6 wi'i e mo nder yaadu dow babba ngan yimɓe ngadi ka we'witiki cuddaari maɓɓe dow ɗatal ngal nde uɓadi Urchalima to regorde hoccere nde leɗɗe jeytun hawrituɓe tokkuɓe mo puɗɗi welweltuki e manta Allah e sembe gam kuuɗe kulniiɗe fuu ɗe ɓe ngi'i e ɓe mbi'a o barkiɗinaaɗo laamiiɗo garayɗo nder innde joomiraawo jam e ton dow en mawnin Allah bandiraaɓe am en nani nder aayaaje ɗe nde annabi Isa alayhissalam ɓadi nattuki Urchalima dow babba sey tokkuɓe mo e fuu hawrituɓe waɗi ka welweltuki e manta Allah joomiraawo gam fuu kuuɗe kayɗiniiɗe e kulniiɗe ɓe ɓe ngi'i annabi Isa alayhissalam waɗi gam ɓe tabbitini kanko woni kisnoomo Allah joomiraawo liloyi gam non eɓe manta Allah eɓe getta mo gam yidde maako e yurmeede maako nde o holli ɓii aadama nde o liloyi annabi Isa alayhissalam hisna ɓii aadama daga hakke e kiita maako garay ka nyalde darngal aya 3:9 wi'i sey woɓɓe faarisan ko en nder hawrituɓe ɓen mbi'i Yeesu Modibbo haɓan tokkuɓe ma bandiraaɓe am en nani ɗo faarisan ko en gam kaajal nde ngi'i yimɓe duɗɓe e mbelmbelta e manta annabi Isa alayhissalam sey ɓe mbi'imo o haɓanaɓe ɓe nde'ita aya 4 wi'i o wiiɓe emi wi'a on to ɓe nde'iti kaaƴe ɗe manta e Allah e sembe bandiraaɓe am en nani ɗo annabi Isa alayhissalam e tabbitinana en ko enen ɓiɓɓe aadama en ganyi mantuki Allah joomiraawo en ganyi waɗuki ko Allah joomiraawo yiɗi Allah jomirawo der bawde mudum waaway wada kaaje de gala yonki mantamu gam non bandiraabe am der jonde meden di hande jango sey garten gettobe Allah e mantamu gam mangu mako e teddungal mako e kuude mako kulniide e kaydiniide e wadi ede wadata e kongele sharil gam non bandiraabe am e mi do Allah jomirawo walla en garten gettobe Allah e mantobe mo e kongele sharil gam to enen bibbe adama e ganyi mantuki Allah waaway wadata gaadi mako bo leydi e leddi e kaaje mantamu dum ma bandiraabe am haani ekkitoden ngikku lestinki hore daga annabi Isa alayhi salam gam hande to en daari ardibe leydi e laamibe haama e ardibe diina dudbe ngodi mawnitaare woɓɓe e waɗɗo motaw makko makko ko ceedi ko daranolle ɓaleeje to ɓe nattima a yiyataaɓe amma nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo en nani ko nde annabi Isa o laamiiɗo laamiiɗo lamlamɓe o waɗɗi mbabba mola nga ɗum meeɗaayi waɗɗaaki ɗum boye ekkitina en annabi Isa alayhissalam wala mawnitaare o annabiijo Allah lestinɗo hoore mangu duniyaaru e alfarma duniyaaru wannaayimo amma kayto hande e woodi woɓɓe gam Allah hokkiiɓe risku ko laamu gam mawnitaare eɓe ngartira yimɓe bandiraaɓe maɓɓe naa bo goɗɗum kayto fuu ɗum ɗum ƴaɓɓoto ɗum ɗum tabitittaako gam non emi do'o Allah joomiraawo ɗawtana en faamu aayaaje ɗe tokkoɗen misaalu lessinki hoore ɗum annabi Isa alayhissalam ekkitinta en ɗo gam garten lestinoɓe koye ngaɗen ko Allah jomirawo yiɗi nder jonde meɗen nder jonde meɗen de hande e jango teddinen inde mako mantenmo Allah jomirawo wallito en amin.